shikaya nisesemncane ndaqhubula konke ndangena endleleni ndagcola itike qonce ndakhwela etileni ngqushwa ekhaya lam ndalifulathela ndandinemibuzo engenampendulo kodwa injongo yandirhuqa latshixe kumzi ngisakanashwa hamba mfo wam zungcangcazela ndibiziwe 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 ndasabela ubizo ndibiziwe 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 ndasabela ubizo ndizowanyuka nabani nala maqhina ndizokhanyiselwa ngubani na kule ndlela wandikhapha ongabonwayo ndinethamsanqa lokuhamba nomntana suyilize lihambo vuselela ithemba sukutyhafa akulahlwa mbeleko ngakufelwa ndinjenjenjenje ndasabela ndibiziwe 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 ndasabela ndibiziwe 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 ndasabela ubizo ndibiziwe 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 ndasabela ubizo ndibiziwe 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 nanzi ngoma sabela Nanzinguma 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 ivuselele sasela sabele
yosabela
tati afsaga ya sabele yabisa sokungcangcazela ngcangcazela sokungcangcazela ungangwandi kwetini sabela
yosabela
iyabo iyabo
yosabela
fuselele ithemba ungajabi ungwanya wo 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 nanzinguma 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 sabela sabela subane juju akuzazi ubheka mina subane juju uza kukhapho namandla uzohamba nawo namandla uzohamba nawe oh ah, hey 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 nanzinguma nanzinguma oh hey 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 ah ah yeah 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 sabela sabela sugoyiga kwethu sugoyiga kwethu sugoyiga kwethu sugoyiga kwethu yabo yikhobe liya zazako khobeli yabo akuzuhamba wedwa akuzuhamba wedwa あゴンズはマウェイトすごいがすごいがすごいがすごいがあゴンズはマウェイトウスコンゴワンジャムスコンゴワンジャソンナンナズ